Squid Music. Ooh, ooh,
ooh. Furaha yangu bila kupitia maumivu ingesua sua sana, mana maumivu yamefanya nijifunze. Usuri Mungu simto wabaya, maumivu nilipitia na pumzi alinipa. Na mtoto kiume si unajua, maumivu kupita wajibu imeandikwa. Nikikumbuka maumivu yako nifunzo siwezi juta. Japo mabaya na yapita umiza na nina ya saa. Nisinge kwa maisha, uwe na baby usinge nitoka. Hila Mungu si sumani alinipa mwenye mani mvumilivu kwa kila hali. Na mileo
sasa
nileo una furaha,
sasa nileo
na napenda najua,
sasa
nileo sugo mikugamba,
sasa
nileo kwa uzuri wake,
sasa
bila yake sasa ni bestie. Mina mpenda baka nesi kwake crazy, yeah. Na bado nyumbani ni mbezi, kitaka kuja ntakulipia taxi. Kura mashampen tulizia la wanda, ukitaka kuja mama mkaribishwa. Seto na fura ya maisha, zawadi watoto tatu Mungu alitupa. Akiwa magumu twajipanga, midadi sherina waga indi kwa mganga, ya kitu kuta waga na mumba mumba. I'm in love with you my baby boo. Ni mesa lenda credo view me lenda.
Sasa ni leo
una fura,
sasa ni leo
na mupenda na jua,
sasa ni leo
fura. Duna choma bila woga, skankia egret kasolo poda. Fanya uje ya cha woga, ukitaka cocktail hipo na ngoja. Tokungoja, oh yeah, 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 yeah. Tokungoja, my wife nana kungoja. Oh yeah, ooh. Chenya, it's still a time. Newsy.